Keep another one. 2020, babo, nyaka omusha, uthanda kanjani?